nyimbozatu.com.
But the man, the man, you know, say DJ Sim for jumping up on this one. Heard this. But the fuck, come for us, jump and get a bunch of all that out.
Kimu, kimu, with the mungu, the fuck. Zine, the team, SM, tipo, tata, tata, zine. Get Jodha, in West Team. Nakumona, NK, Wanda, Street.
Top death condo be na good sonta. Tumbukanga si uvo kuna ma vepa. Kabati baka jabo na nuleva vepa. Unfama punchline guy wika vepa.
Tuali wa shitobu. Tuali wa shitobu. Tuali wa shitobu. Tuali wa shitobu.
Get Jodha. Samane timu di timu tabesha. Kani moto kaninshi tabesha. Ata kwana chimbichi shadida. Kembo wete wete na shadida. Demu tunga kumungoyu. Ata kwete fiamano ni mumboyu. Demu pala kanya kumboyu. Muse sheni na la muma nemboyu. Samane timu tabatolo kana boda. Na jombo nde kweva ufide fio kponda. Katuap tadon sef kondo kutsonta. Atushidi mbinif tuwa di vachitobuvi.
Katuwa pitef kondo vena kutisonta. Tuwa mbukanga si uvo kuna mavepa. Kabati baka jago nani uleva vepa. Mfuwa ma punchline guy wika vepa.
Tuwa di vachitobuvi. Tuwa di vachitobuvi. Tuwa di vachitobuvi. Tuwa di vachitobuvi.
Papa vieti na kini njipopo. Neva kwa timu kama biki shikini. Opone siwanzi ni mchito uvi. Samale timu veli sike vivi. Ujishi ni kupupuka ifu ni oti. Mwena kuma iti po jose ni oti. Opone sike mbo ni wanu pashino. Kule eshi wati po weta tutina. One punch apuna ama kufina. Afwila fuke kuno te kufina. Kini weta pana tupange shina. Opone sike mbo filo kushigo.
Gatwa pitef kondo vena kutisonta. Tuwa mbukanga si uvo kuna mavepa. Gabati baka jago nani uleva vepa. Mfuwa ma punchline guy wika vepa.
Tuali wa shitobu. Tuali wa shitobu. Tuali wa shitobu. Tuali wa shitobu.
Swagina chupokoka. Chila bakari pechi lengo kupontaka. Chikaba shine muri jira tuka kontoka. Gatwa pitef kondo vena kutisonta. Tuwa mfukanga si uvo kuna mavepa. Samane timbumba jari popoka. Chikaba shine muri jira tuka kontoka. Kala umfafelaka mubongo ni mblaka. Iri njiri ineni mano yompepeka. Gandai mwona kapondo limpika iskundeka. Samane timu ibumba jari popoka. No wanda konza tuwa pitef kondo kutisonta. Tuwa mkanga si uvo kuna mavepa. Katuwa pitef kondo vena kutisonta. Tuwa mkanga si uvo kuna mavepa. Kabati baka jago nani uleva vepa. Mfuwa ma punchline guy wika vepa.
Tuali wa shitobu. Tuali wa shitobu. Tuali wa shitobu. Tuali wa shitobu.
Zeko P, Boss Zimba, Boss Dango, Biggie Mani wa Mwansa, Chize Mani Pandora, Nikon Enterprises, Geshka Lulushi, Nava ku Moscow, Girls pa Cafe, CM International, Charlie Lech pa Cafe, Sosteni Makavei, Sachile, Nakumona Allergy, Fox in a Patiriro, Timu Let's Peace, Simpo pa Firimba, J Mafia, Nakumona King Boy, Nabambi, Nabambi, Fearless. Nakumona watch ke, manike, BK, FK, speed.
When a man dem happy, no say DJ Sim for jumping up on this one. Heard this.